Lisa, waphinda lokho umsekezeke ubuyile. This time is buyela original to intimbi zika Godfather baba. Ngiphethe intwana yami uManando nekhumshala blasekazi elingananqono umseshman. Asibathatheni bafethu one two one two. Culani methula nje.
Mina le frontman sasogoda bili kubukela sinto sisibhedela simbodla indlala phela. Ukebeku bekuyona tela yophila bakuthi bubona uba olele khala. Usakhele wafaya wasiphandela nasekhili bacala basilungela. Njengeshwayelo kwaba khona ubona kena kunadeyakusa unkulunkulu khona. Asangana wahle masigadwala amawiki le angeke siswe ngamadoda egeti. Mabakhinye ngithi badlala amaphendi apheli style badlala ngeyipeti. Ababoni sobatheli iswasi angathathi machansi kawusukela ikasi.
Emawunekwali nathi asigwali ngawo asibhilele abazali bethu. Mawunekwali nathi asigwali ngawo asibhilele ikasi lethu. Mawunekwali nathi asigwali ngawo asibhilele abazali bethu. Mawunekwali nathi asibhilele umoya
asibhilele ikasi lethu. Yini mancula manini ha. Sizisondile ngithi mhlatheni unibambile TS Mthwembu ngane sigubhu sendonini. Siguqa ngamadola akekho ugogo sisiphile. Nala bantu bathandile ngoba nabo bajayivile. Ikebe ngemicimbini sisihlathile. Nala bantwana emafashini sibachamile. Bakhalela ama-awards siwacovile. Noma ngabe siwakhaphile babhampile. Emhlatheni uManandi ufikile. Mani ngifuna nomthole ekasi nginimele.
Abayivale le mlomo bayivulile. Nathi le ndoda emaskini uthi ihlale ivuliwe. Angibonanga nakulo nyanga futhi iphindile. Akusimithi abathakathakasa abantu bayithandile. Except basebani faka usize 10. Labo lova ngiyakhahlela. Angifuna muntu ozongibhedela. Zekezeke ufikile abacindezela. Bashayisana namabondo bayadidizela. Chisa useshimani sengivalile.
Yeah, mawunekwali nathi asigwali ngawe siphilele abazali.
Stand the system, don't go calling and I